nikazaliwa Kongo, bebo nikadenti Pamela, mikoko kama samaki kama mamba, chumani nikareti Pamela, vuruku kama shoza manfonga, nimejyo penda deki Pamela, ulimishingo paka kwa mgongo. Katoto katamtam, kanapendaga pipi na chwingam, kimoko na kamkam, kitanda kuchi kuchi ni pam pam. Unajua mana ya nino penzi nipurutani, nando mana ukupa popote, singoji mpaka kitandani.
Got down my heart, hey, my heart, can't help me, so my heart, hey, my heart, she just got down my heart, hey, my heart, can't help me, so my heart.
Nilikutana na kombagara, kwa kinaru fufu mkandara, mtoto mwali kidandara, mtamu kwa ngunga na sangara,
oh, na. Anavyo post, chokos, kio na magados, na pocheza na ngos, nikos
Pamela,
paka machos, kwanchos, utamukotos, sinaga ubitos, nikons
Pamela, unajua, mana ya nilo penzi, nipurutani yoyo, nando mana ukupa popote, singoji mpaka kitandani.
Na pose za pitch, na moyoni na kufitch. Licha ya mapicha picha zusho na yonipa nipa ayaumizi kichwa kichwa wala kunitisha. Usije nikatisha mudi kwa kufanya kusudi, ukanza tena usiku na mchana manenda rudi. Kifuani sita tumbo hauna, na ukikatika ndo kabisa na umwa. Njo tucheze kibaku baku, tuwakomeshe manyaku nyaku. Ukate taratibu ya ni nyatu nyaku, kitendanu ni mezile kichatu chaku. Siku fichi na misi kamu chezo kako kila mara, domana wanapita peku peku bila ndala. Show ndefu kwa body na ngara ngara, na vuruga shepu pako na baki unagara gara. So don't